झाल भक्त झाल मन
Yeah. msebenzi wam. Ukuchayivisa abantu ngumsebenzi wam. Ukuchayivisa abantu ngumsebenzi wam. Angithathi chance. Ibhathi igcwele ngumsebenzi wam. Ibheshi igcwele ngumsebenzi wam. Ipaparazzi yabhala ngumsebenzi wam. Bayajayiva ekasi ngumsebenzi wam. Uma ungakholwa uza ngomculo wam. Ngiyasebenza angithathi chance. If awukholwa lalela le ngoma. Ukujayivisa abantu ngumsebenzi wam. Umsebenzi wami. Amateksi ayagumbaza. Umsebenzi wami. Ipika ziyasha. Umsebenzi wami. Sotaki uyashela. Umsebenzi wami. Angithi ngiyawuthanda. Umsebenzi wami. Ngiyawuthanda na. Umsebenzi wami. Ukujayivisa abantu. Umsebenzi wami.
Boss. Boss. Boss.
I'm not afraid to die. to daily work.